record.
Jeni pumzi yangu shibenjani napohisi shisobio fumbali nae ni mateso bila ya chuki ase usafiri wangu kwa salama hunifikisha the way she go fabulous famineri nobody like her the way she dance na penda maswaga na pose aya anavo flow kimombo na kicheka kabisa ndo ana kamanya sijeni achanili wakakurubuni kwa maneno mama kasahau shida zako stare sawa za kupita sana baby love akumisi misi mabibi sana nasema na wewe na kudedicate kawimbo bomba baby love akumisi misi mabibi sana nasema na wewe na kudedicate kawimbo bomba hey hey baby love akumisi misi mabibi sana nasema na wewe na kudedicate kawimbo bomba atena ndege mtu wake mimi katua umbali soki kwa zomi chepuko haina nafasi kaganda lakini misi ya anajua kesho ataniona haja nikimbia hata leo sina kesho nitapata anajua hapendi kusono nae acheni mimi ni mkisi hadharani ni mkumbatie acha wivu we baby akumisi misi my baby sana akumisi misi na wewe Kutika wimbo bomba Hey baby love Akumisi misi mabibi sana Nasema na wewe Akuleni kutika wimbo bomba Atena Rashid my brother mwambi Mgatao Atena Zero planet wadili Life unity Atena Nyusho turuka riziki mite Media hunters here Atena Shide wale milie Atena Yedia timi yeye Atena Shide wale milie Atena Tayo Sura yangu kini hata wewe Inusuru na maneno maneno Heshima yangu nilindie siri So mami dadie Watoto wawiri kajumba kazuri Toto ndo bahas Wapi, wapi, wapi Msipajui Tabaki na nani Wapi niende Baby, baby Kumisi misi mabibi sana Nasima na wewe Nakudiri kitika wimbo bomba Baby, baby
One music,
Shady teacher ni bomba. Record.